nagaytanitoonu ii maarito nagaytanitoonu anagu ura ka meytahani silidafayo misila sini warsagidi anu diggahaysi misila kaxintoonu ta misila haydi fakkaha macenna ta misila ciisaalmasiixu warise caridhisokaah takkenna tammanum caridhison fadhe ti caagiligtene na meya hawrumaligten walilumuy nanu xamadaka kinnahiya iye leh anu nacari ale bagul xisabiyo usug caridhisog gabakaliyoka usug iye leh ah manda cadhama cidhisog tanihtani sarrakimareytiitou sarrak nabarum dahay sarrak nabaa haydi dahay kaadu nabagar dahay yimareytiitou maxatekke ari digle bale isi alebagul disimdahten yimareytiitou maxatakalanih wahawrsininum usug kaadu mee caribise laakiin isugu bullaacaha molka fidhise yimareytowa bullaacaha moldhisaana mamee cari macaarax ilaahay isa cari yimareytow ciisaalmasiixa kahayenna meem hinna bullaacaha moldhisaana cari kaan isuga kahayenna garhililemeyto kaad maxa tekke tekke gor walisu madhica yaaragubaka dagar 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 bullaacan kii beyte toogu fanaagna baraay gaha aritawaaye hiyittigire inki bugittukke gubaka daga tootu bilee imareytaw aagumale ari bugittukke laana sugu bullaaca murdhisaya aka arimana raay yidigile gargihe diggile bale ah takkem hinna ayse caleha moldhisintehten naamni naxaya dhisnahana walayro yalli carsal sollannaay naamni naxayaata ila dhisnagidii meagita nanu mexanna dhisanno too caagilinna kaadu too hawrmali kahabenna umadhise ted dhisakkenno wa hawrmali ari mea carigten laakiin isu bututukkay maxayaataay akahta ayshem maxay masosehtenim wa walisaakuy yalli carsal sootahiya ciisaalmasiix iyo leh igdiyo xayaatyo nummayo inkinum gadhumadhica isabba rabbilekke yoosinni ciise jannata kimeyte usug mactabbagurrabe usug sarrak rabbagagutanammeyta usug taha kahabemi nanum saamaxadkeenagidi zunuubo usug naxateenaytekii nanu mee carigeenno addigle way waahiya nanu jannat gadhenno nanu digaltadii gaxanno nanu cogaala kenno anu baladh xakii anu naxtina kuwa maaba nacari aamele isaad digilele nanu jannat maganda nanu hawrumayeela kenno ato caagirta ketto ciisaalmasiix saxateenaabte awa usug musaamaxad ku xeele zunuubo kaadu waar